kugo kwa manyi tekulina na chipimo Zino vitamini za umu kwa nozo mpa itsova dozo Ngarisi manyi mulavu nuwa muziki no Natala nga kwa ya gala yali mu control
I'm different.
You're my start and my stop. You're my own and my off. You're my start and my stop. On and off. Yeah. Zooming up.
Zoom, zoom, zoom.
Processing up.
Processing up.
Restarting up. Hero cooling. Na chipimo Zino vitamini za umu kwa no Zompa it's overdose Ngarisi manyi mulavu Mbuba muziki no Natala nga kwa ya gala.